Yo, tech,
mkadule
zero. Kama sauce, mindi boss, mindi wild
kona bad. Juko unapenda reggae, tingisha kiuno, tingisha madenge. Na kawe ni demu, no joko fete. Luka juu ya beat, nisete kutoke. Wase wase, sina stabile na se. Wase wase, rushe ni juu mikono tu. Wase wase, duske kafika di maju. Dago, ready for W number 2. Wase wase, sina stabile na se. Wase wase, rushe ni juu mikono tu. Wase wase, duske kafika di maju. Dago, ready for W number 2. After one, zero, mina hokuwa the one. Ndio mana nakaza na ndio ni rejoil the plans. Nazidi kushikilia mic tu. Nitwa gengo mambaya zote ziko big tunes. 3, zipika kuzote koma 3. Naziki bomba sana unaweza request ni free. 4, ini ya wase wa number 4. Kabiria ndo mtaani, that's where I'm coming from. 5, nasikia kuna ma big 5. Wati ni medambi, wanna die kuni hive. 6, kawangware 46. Ukipika juu mwezi ni kosta in the mix. 7, ushetika place in it to heaven. Nisenyo kona peace, uko jaba out heaven. 8, tangu ni made class 8. Nilipendo sana na mademo kani like. 9, mademo teni wa mine. Miwapenda wate kuwa hate, sindyo crime. 10, mini morio wa bed 10. Nilimodi sega 0, ndo nasikia seye do hero eh. Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, dushka kafika di maju. Dago, ready for W number 2 eh. Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, dushka kafika di maju. Dago, ready for W number 2.
Wase wase, sinajua huni nani. Mini ya mkadu kulepo wakami flani. Mistari kali nilisho zipaka rangi. Dagoreti, ukonjo taani. Haso daily, apana joku chai. Kwa hijani, kuna hadi wachawi. Huku keto kuna watu na vipaji. I wonder, kono jenda mbali.
Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, dushka kafika di maju. Dago, ready for W number 2 eh. Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, dushka kafika di maju. Dago, ready for W number 2
Shuka na madam. Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tuku banju hey. Usha giguka umeshika tu ukuta. Mama gugu, mikono juu. Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tuku banju hey. Usha giguka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tuwa kuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupoya. Juu wengi wa niko ndani ni wako. Tiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo ni tabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itishe mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame kam turori. Zikiisha mbura tina turorie. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta siti adi wada. Kima huru towa kutu adinki wajaba. Nyorea mia pana tambu wala wama.
Itishe mzinga bana ziki kam turorie. Hakuna itha youth man we turorie. Oldi kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, ninabonga tu Nangelia. Waroro amekamu, amekrum ka bakteria. Nataka tu nilewe ni beboy adima area. Kadelia kusere tu napongi tu ya Maria. Shikisha njugu na bebe teini kachok. Hapa mindo sponsor, mindio the host. Piga tot, piga chok, na makula na matost. Kibash kiko lit, kime anda tu kubani. Kiumi kuna miguna kam, baby kam. Zama demzi me nice, ome anda tukuta. Lawa genge zimeshika ni kushuka na madam. Nina die figure 8, ndo nisikie tukutam. Kata kutu towa nyege punguza mahanjam. Kukudinja kuwa manga tunapenda vitu tam. Na kama we ni fisi kama line da kukross yo. Seti kish, kende chain most most.
Shuka na madam, julu bang kanigan. Tuka iyo plan kuruweng do ni ban. Kame sani pedi kuna mresh asha wet. Kame seti already sunajua wendo next. Kame mada pinga sunajua hii ni case. Canada ya muji kuna aja ya kutes. Anadai kwenye gina majisa za makres. Anacheza kumi na sijulika ni test.
Itishe mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu ziki shika shuka na madam. Shuka 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 na madam. Shuka na madam. Shuka shuka alafu ziki shika shuka na madam. Shuka 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 na madam. Shuka na madam.
Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. DJ's Entertainment. Get it turned up. Get it turned up. Get it turned up.
Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. 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 Wa bebe, sudi bebe. Emi. Wa baby, wa baby, wa baby, wa baby, su baby, wa baby, suji baby. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, waskia.
Turn it up, turn it up. Done, homeboy. Oh my god. Black Eye DJ's Entertainment. Black Eye DJ's Entertainment. DJ Softy, the endless. DJ Softy, the endless. DJ Softy, the endless.
Bambulu, Luku, Washakin, Dugam, Washakin, Washakam, Tukidani, Niku, Piki, Maki, Popo, Pali, Pali, Pali.
Kwanga venye umejibeba, ngami udai, miudai, miupenda, napenda chako venye wewe cheza, ngami udai, miudai, miupenda, napenda. napenda figa fire yani dangerous mew die upenda napenda fanya na feel kama veteran mew die upenda napenda upenda napenda upenda napenda upenda napenda upenda napenda
Ingi nani ya goro alafo kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondogo chongo Na mimboko mbaka usogo Dema kiwa kampwa na stone proper Alafo kiwa batwa na dundosa Pale downtown na dundosa pale down kudundosa
Venye wejibeba nga miu dai Upenda na penda chako venye uicheza Nga miu dai Upenda na penda figa fire yani dangerous Miu dai upenda na penda fanya na feel kama veteran Miu dai upenda na penda upenda na penda upenda na penda upenda na penda upenda na penda
Niko kigali yo shamba nda chuna mboka Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na rengu Zichuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Ukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Venye wejibeba nga miu dai Upenda na penda chako venye uicheza Nga miu dai Upenda na penda figa fire yani dangerous Miu dai upenda na penda fanya na feel kama veteran Miu dai upenda na penda upenda na penda upenda na penda upenda na penda upenda na penda
Kwambulu, luku, washa kindukulu Kam tiki gani nikupike mavipopo Pale Instagram gata tisha na kimbo Washa kindukulu Kam tiki Kikijani ni kupige mavipopo Pale Instagram gata tisha na kimboto Venyo na watesa minapenda mangoko Mangoto malokol Siko kwa mosho horosho Madiva zime budi na nikuru Kulamba mururu fika ndono juu ya koto Gurugu kukaba kwa kila kwa
Wanga venyo mejibeba nga miu dai Miupenda na penda chako venye uichesa nga
Ting ting tonight Leo niko wako hadi sunrise Watoto fine body fine Ongeza tempo kiono panga Already upon the scene before you realize It's a wiki day Usicheze na fire tena wiki day Arrow boy life wire Every day tunajenga empire Empire na siya ma vampire
Waka waka stylo What a wicked stylo Ukivunja bega peperusha na mkono Waka waka silo What a wicked silo Ukivunja bega peperusha na mkono
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta Na madem wakikam now tunakuanga girimba aluta Wete wete te boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wa kubezu anazoza aluta.
Ati fomzi ukamni aluta. Ati riemza ponyotoni mafuta. Shikisha njitendo indi zenge ushupa. Uliza guashua beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibonus. More odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishona. Rungu yangu. Rungu yangu sutabaki ukishono. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mange oswako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kependi. Bash iko fine chui ifike weekendi. Hawa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Ngeus ako jabana na dice chui french kiss.
Pate best na ma boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na ma name wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimeshika aluta.
Oya washa tukibanzi libuke kasa dam. Jicho nyanya tunagang tunakaka Taliban. Mwite kani fan pewe cake tunajag. Rombo sewe na madam asifote Babylon. Switch position kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Fada give you permission. Call polisan tajipata Aga Khan. Minadamu eliva kan kunitako liharam. Shoot to the sun si lazimu kwena gun. Fanya sele uko young. Chorea stories ama kwang. Stick to the plan. Niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam. Kani balcho nitakam.
Yes, Kadunda, 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 Kadunda. Yes, Kadunda, 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 Kadunda.
Pate best na ma boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na ma name wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta.
Every time you're passing through, you know, I say, hey, DJ Softy, come make them shine, come make them shine.
It goes in a two pass, yes, if you can be. It goes two pass. It goes in a two pass, yes, if you can be.
Only one jello, hello. Only one jello, hello. Jello,
jello. On the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na bambika. Kama nili teguni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato metisha. Sura za mababuni, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, jabidu na pisha. Ikus ina tupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Niki saka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila bebi. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangipedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Itamuru sash, cheze nae kaboka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na bambika.
Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga. Kama, kama, ah. Kama nime songa, usidunge black juu, black joto. Wana piga nuru nime shinda loto. Wana sikia wivu nime shika toto. Na akienda chini usikose mboto.
Tupa kutupa,
Hey, akitembea zina bounce ikicheza, akikimbia zina bounce ikicheza, akidance zina bounce ikicheza, cheki zina bounce ikicheza, tididenda, tididenda, cheki akicheza tu vile zinaenda, tididenda, tididenda, vile zinaenda, tididenda, tididenda, cheki akicheza tu vile zinaenda, tididenda, tididenda, vile zinaenda. Didenda kivile zinacheza. Bibi minapenda ukipanda juu ya meza. Ni date kakalenda minajua tutaweza. Kwangu wendo avatar the last bully band. Didenda ni chumu kipenda. Wacha kunilenga kagorofa nda kuchenga. Bibi mindo jenga. Ni deba zenga neza ponga na wahenga. Migu kwa mapega nikitaka kukuzega. Hey. Kukuzega. Hey. Nikitaka kukuzega. Hey. Kukuzega. Tati 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 di didenda. Didenda, cheki akicheza tu vile zinaenda. Didenda, didenda, vile zinaenda. Didenda, didenda, cheki akicheza tu vile zinaenda. Didenda, didenda, vile zinaenda. Niko mavitu na mtoi nimekemba. Antaka kitu na stoi ni mapema. Anachezea kama toy na shahema. Na nikichapa nile angle ya Neymar. Napiga bip 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 tondokea njia. Na tuki sip 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 tongelea bia. Baby suna big hips haga karibia. Utakula fish chips ama kuku na bajia. Ukitaka we ni call na baby utafurahia. Nipe saba ina mia baby neza pandilia. Cheki wanaziangalia pendu kama mina taka wone yuki nikalia. Tati didenda, didenda, cheki akicheza tu vile zinaenda. Didenda, didenda, vile zinaenda. Didenda, didenda, cheki akicheza tu vile zinaenda. Didenda, didenda, vile zinaenda.
DJ Soft to the ears. DJ Soft to the
ears. International sound maestro. The people on the beat, they have to know that I'm true. International, we party international. International, we rave international. Free girl, then we back again, ay. International, we give them international. International, we party international. International, we rave international. Free girl, them, free girl, them, free girl, them, free girl, them. We back again, we back again. Last night I was a bit little tipsy. Chilling in the club with my ninjas in my face. Hook to a chillin' niggas like a heavy, heavy. Shots at the killer, not shots, 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 killer. Last night I was international, we bang international. We went round one, then she asked me another. Let me make a confession, you are Casey's mother. She saw me like this nigga, then she told me una blanda. International, something like the tampita fever of Charlie's. International, we give them international. International, we party international. International, we rave international. Free girl, then we back again, we back again, ay. International, we give them international. International, we party international. International, we rave international. Free girl, them, free girl, them, free girl, them, free girl, them. We back again, we back again. International, everybody wanna international something. International, everybody wanna international something. International, everybody wanna international something. And I'm all, we take it down to Limpopo. Zimbabwe, let me see your watoto. Now, what you wish I do, what you get go to? Do I let the local, what should you roast go? International, we party international. International, we rave international. Free girl, then we back again, ay. International, we give them international. International, we party international. International, we rave international. Free girl, them, free girl, them, free girl, them, free girl, them. We back again, we back again. I said I no lie, girl, panikona ni sham lola. International, she not a local. Thanks and praise to Adonai. Woman, we take it down to Limpopo. Zimbabwe, let me see your watoto. Now wakiweza tu wapige koto. Tu walete local, ey, washushe rose go. international, we party international. International, we rave international. Bring y'all, then we back again. We back again.
Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane.
Kanikuru usibonge kanichura usibonge. Toka tenje walenje fika stenje. Uko gede ududu uko dede na chuma. Kuru usiguru. Usibonge kanichura usibonge toka tenje walenje fika stenje uko gede uko dudu uko dede na chuma ni ya malele. Mina penda tu wawili wakitingi za madiaba. Zime nyanya zime bundi izo nyanda na zipanda. Niko shas mama mina penda tu wakamba. Bile wana wine wanafanya mina wanda. Jo kwa kitanda itabidi mempanda. Ni sisi wawili na mafisi nda washanda.
Kula vako ndenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Kibush kisojo, kibush kiroll. Kirum kikoljo, kibum kisong. Kiset kiskank morio jo tunapimana. Tuko bukle tumedunga, tumeseti, tumevuta. Niko macho na kukiamba, niko maji na ketepa. Huku nyuma umebeba, huku mbele ntakuchoza. Msupa leo ntakuteka, nikidrill utawika. Nikitwist, wachachisha, nikiplace. Wazamisha nduru na mayowe, itabaki waitane. Nduru na mayowe, itabaki waitane. Yo. Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Kongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane.
Come close baby adi ni kucheki. Vile unaweza come ni kuseti. Tipe through pass adi kwenye mechi. Vile uko waba jo pigo deki. Napenda mash josi pendangi mangani. Washa kishasha, nyanya kindukulu. Tingiza madebo kona kindukulu. Tingiza madebo kona kindukulu. Tingiza nyanya kindukulu. Washa kishasha, kindukulu. Tingiza madebo kona nyona kwa mbulu tu. Belenda kuzaga itabaki ni manduru tu.
Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walie ni komatembe. Ingisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana.
I want full respect.
Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. Unaitika.
Stupid.
I will show you my power taitika. Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. Unaitika. Na demand full respect utaitika.
Sewa nooks tu ni nooks kisirani kisirani. Nasikia mkibonga mkisema mini fani. Commander in chief mindo na rule. Hizi streets huda anafunga duka. Unafunga tu vios. Kana mti mina kata unaanguka. Kuka una beef da kutingu with the bishop. Na weza jema mpaka speaker na raruka. Mtaji nikisiz na nikikof.
Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. Unaitika.
Stupid.
I will show you my power taitika. Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. Unaitika.
Stupid.
Na demand full respect utaitika.
Nakuja kwangu na matuta.
Alinyoa sasa hanaga matuta. Anaringa na nakoga tukiguta. Rangi ya choni kama hizi pesa mpya. Hata una chalijo lazima nitakukutia. Wachanga kuni kazi ya gatam. Sunipe nitulize hanja. Kani kuliza kuliza minta lipa.
Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. Nikikohoa unaitika. I will show you my power taitika.
poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, ako biza kwa soko, ako soko, mi umcheki tu kwa lojo, kwenye lojo, na napenda tu masonko, masonko, na nakaka loko, loko, na mina da international, nasho ni kule hata kana macho, macho, na hii beats ya pacho, pacho, chapa kitu toka jasho, jasho, tuambio kama kanjo, kanjo, nararua kama rambo, rambo, na mindo nyundo kaa guambo, guambo, huyo dem ni mpoko, poko, huyo dem ni mpoko, poko, tako fai nako so hot, huyo dem ni mpoko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem mako soko, soko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko,
yeah, yeah. Huyo dem tu ni toto, si toto, mcheki kwenye IG, mafoto, akichocha tukilame, mangoso, anachifanyanga babi na hana toto, cheza ngoma, cheza wimbo,
bure bure bure,
isi grampa ila fimbo,
ni ule ule ule,
ngoro misi pigi imbo,
ni ile ile ile,
napiga luga yangu simple,
shule shule shule,
seti kitu piga pass, ndo nisikie, vipoa poa, kani kaji tu machona ya kutoa, yeah. Nisikie poa, kani ganji tu majona ya kutoa, yeah. Thot, 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 nimemcheki, nimemspot, spot, 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 aramonjong, we spoke off, thot, 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 yeah, she fine, yeah, she so hot, she so hot.
Huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem tu ni poko, poko, huyo dem mako soko, soko, huyo dem tu ni poko,
nikipulizo, niko mashishi ni poko, nikishuka nao nao bila mavisi, niko magiza, jaba nao 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 nikumaliza, fieka au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na covid, ati ule churampole na covid, ati ule bazisponyo na covid, jwa covid, la bigwe kit. Talk of it, let me say bit. Talk of it, let me go get. Talk of it, let me say bit. Setting a le, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabiski kaki come through lola tameza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikisha lan rosha iyo rungu. Niko kitu, mi niko kutu. Jugu zikisha lan rosha iyo kitu.
Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu.
Jwako pitu, la bigwe kitu.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazisponyo na covid. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la bigwe kitu. Kijoko vitu, la meze vitu. Setingale, shash na yo kitu.
Kipodi wa muranga, kichomba ya kiwalai. Mikati wanahuda na kata nende malaya. Jizema vitu miuvuta niza Himalaya. Sniwe yeravi sinagonjo na nikamada. Nikaka jengyong, mwashangia mstai sai. Naka ninginyo, minta watch na wamboi. Naka na dimples, kako jaba minta kakis. Kateme tags in kumeme tags. Kaka jengyong, mwashangia mstai. Kaka jengyong, mwashangia mstai sai. Naka ninginyo, minta watch na wamboi. Naka na dimples, kako jaba minta kakis. Kateme tags in kumeza lolo sinda routine. Naka kinyongwa izo makeg sikata sip. Narungu yangu strong ni kama taya za majip. Waka mnezo thongjule ningono na mogithi. Naka unaturi pewa jagi konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo konya gimbili. Zakezi shike ziraruke sahawele deni. Zakezi shike ziraruke sahawele deni.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazisponyo na covid. Jwa covid, la bigwe kit. Jwa covid, la meze bit. Jwa covid, la bigwe kit. Jwa covid, la meze bit. Seti ngale, shash, shash.
Sindo sisi mafisi kwa uvisi. Sindo sisi tukirusha tumisi. Sindo sisi bado tunawakisi. Sindo sisi tumewasili. Iki mama zungusha. Kibuno, katisha, lebreaker, uko fine, lebreaker, uko fine. Flexibonga, nataka nikubane, kando kwa ukuta nikiwa nimekushika. Ayena sai, mate usimi nyime, nipe iyo epo minatai kuimanga. Hizi nitakupa mana mindo mkonga, ya zangu girl, usha ziteka minatoka na kwama. When you fire, choma nikitome, nianda tukabisa.
Busy on the mic, no need for sex. Dada calm down and ride this bike. From the big car rapper mwenye amedunga night. My busy for real. the dream. Tuna come na shotgun, tuna kill. Ufisi for life, eye on a wife. Mshike kwa mkono ama fisi tumdare. Tuna meza jojo hadi wale ni wakware. Usa iso vitu niga boy hati zari. Namba toka geto hadi wale wako kare. Ufisi, ufisi ndo ufisi. Makuku tunadishi hatu sare hadi machiki. Hadi machiki, ready for the body bam bam goody goody. Nek ni ya kola ama ni udi udi. Ufisi si mistake bali boy ni kusudi. Yeah. Mafisi, yo, tio sisi mafisi, yo, tio sisi mafisi, yo, tio sisi mafisi, yo, tio sisi. Hiyo ndo hali ya kifisi na nosisi, awaroro kwa mamintu na wakisi wanahisi. Sisi ndo sisi mafisi, wanadhani na manoti, juonana na makotisha wanoti. Wauni noki, wanasema nafanya kazi ofisi, kumbe kazi ofisi, nani ya maofisi, nafanya ni watinki wa atane misi. Yo, okay. Napendo kisimama sana sana ukinama alafu mechora sababu micho suna ni mata.
Sidai gaza fako za kata na dai turada fako za swata. Chiki ya madada kwenye mahaka tukishikezo mahaka wana breaki mbaka kwa baby. Si tunakam kama jizi. Sisi ndo sisi uliza kasi. Si floni ya nyashisi team kutwa pana jambuwa geto kusi kuwa rak na yo timu mafisi.
Vidije Josti Gengela Bundoksi
Hola mo na wapeleka na rada na wapeleka na rien kama au na rada mbe ya beli sharien hapa niko sakata sakata kam sakata shika yoyo shika shika na wapeleka rada na rada na wapeleka na rada na wapeleka na rien kama au na rada mbe ya beli sharien hapa niko sakata sakata kam sakata shika yoyo kama ta kama ta kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunye toso najua weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuta kwangu wakidai njugu. Security ni ati unadai rungu. Reni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichindri kani ngale acha. Christophe Franka dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki wakamon peleke na ring. Kiki nyanyon peleke na ring. Mangoku wakifika bossi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring. Peleke na ring, kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Na wakari ka Steph ma 3-pointer 2 Sifani, Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruya miupiga jibantu. King a ling a ling. School bell a ring. Na mindo bell ringer. Na wapeleka na ring. Tuma pini mejipin na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakwa, mwenda wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Hizo zakwa, chezi kuvakwa. Ziko nyaliangu shinda hata za mamako.
Kiwa murana na gidike popo. Kodi zangu kama kawan zangu mboko. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndope ya meneno. Siezi mwaga inje isi majambo. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwa the ring huyo bwana chakua.
The area representing. Tume chill kwenye base tuna seti. Sia tinini ama nini ni kumedi. Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogini ya kime.
Sunajua tu ni nani.
Oya 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 oya. Padhi chiki kwa zakezesha jongo machini. Sasawa. Mi uneza nitakatelo, mo uneza nitakwako. Itilafu sako inadira representing. Tumekuja kuja kupoko marunyaru. Tumekuja sapana riko gang. Tumekuja kuchatisha. Tumekuja kwa pele kanarie. Kabisa.
Hiti
kila fusa kwa ina di area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Logini ya kimonyoski.
Oya oya oya, ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Nikuika tu
Logini ya kimonyoski.
Watu wakari ubangingi wamekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sini landi. Hakuna nare, washashash na radi. Venye miudi nya track walidhani hini pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo ame chill tu kwa base. Konyagi draju kasi do hatu chase. Geto ni awa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheki akina linda
oya oya.
Doba zade makufu
oya oya.
Sako ni hiti lafu
oya oya.
So stretch izo mapaja tuka
oya oya.
Hiti lafu sako ina di area representing. Tume chill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Logini ya kimonyoski.
Oya oya oya, ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si ukam tu kuhosti. Hini mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye base na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo ai manshi kalejo. Sijaitisha already ya shato wa leso. Sijamburuga na ashanza kunego. Mbogini ya kimonyoski. Hitila fusako ina di area representing. Tumechili kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumendi.
Mbogini ya kimonyoski.
Oya oya oya.
Sinajua tu ni nani.
Ojungulo family.
Safisha chaku chachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Unaharibu unachachisha. Na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magaza wanachachisha. Sao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa ebu juwitisha. Juwa tu wameti hiyo form imejipa. Hey yo DJ pull up select. Ama odi wana dance wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance wanatoa underpants. Wanachoma wanaban wanachachisha. Pale social media tuni mapicha. Snapchat install tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana crop. Sijui photo grid lightroom photoshop. Hiyo binti kidrop wana dance tuna shot sebu.
Safisha chaku chachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha. Chachicha chicha 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 chicha.
Minachachisha unalalisha. Bararira mingi buda bakisha. Tuliwatisha tukiwakisha. Baraza kunego tulizamisha. Buda kalisha saka aisha. Sijali shida zaku za kimaisha. Mina paisha nikisafisha. Ukitaka kunicheki lola kwa picha. Ama nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika sita jazika. Usponge juu ya life ka ujazika. Toa pazia songa kwa njia. Na pongi sitosheki kaijawika.
Kuna bali unagusa tunabambika.
Safisha chaku chachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Niko mabima bima kisinsima. Niko maubao pakuwa kasima. Tukifika mtaa kuchimba kakisima. Hata nikimbao hibado ni chuma. Uwa hey, ABC check
it D.
Hatukuwe S Missy T
Sezi T
hey, fine S alizi D. Tangu ni wache kugiva F. Nimekuwa G ati unapiga shot moja unazima. Tangu handshake wanazidi kutupima. Madeni madeni tumekuwa wa China. Unadai date hata unijui jina. We ni msupa tu kwa picha. Kudandia form imejipa. Uko 12 years una mimba. Atiriko ngoma zenyu zina.
Safisha chaku chachisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chachisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Na maya,
ha, na maya. boy fiti wanapendanga kulima. Dema kipita wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Nashika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Zikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wanyonye.
Wamlambe
wanyonye.
Wamlole Shalkido ana spin na mayen.
Na mayen.
Kani dem ana spin na mayen.
Na mayen.
Kakioma na shikisha na mayen.
Na mayen.
Zikishika ana drive na mayen.
Siwoni nimefintika, kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita. Pewa tozi kunais, tuenda dance flow. Najuka duka umefunga nipe dhudha yo. Kisingainga toka chini hiki kiangu kimese. Nipe sita mili mili wa mnyenyezi nikupe. Ukimble kinaanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chalkido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipe nduru ni wa show niki flow.
Ni wa show niki flow. Ni wa show niki flow.
Wamlambe
wanyonye.
Na nua wa mlambe ukianika na nua wa mnyonye Masilva ukianika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole Lexi Young yo spin na maye
ha na maye
kani dem ana spin na maye
ha na maye
kakioma na shikisha na maye Zikishika ana drive na maye
Ha, na maye
Kuwa mini endulize bora ye
Yeah
ha.